Blog Talk Radio. abana bajya mu burara abenshi ubona irya ino na burere n'impfubyi zireze zirere izindi banyarwanda bashishoza tuze duhindura ibintu kanihuriro nyarwanda tutabara aba banyarwanda
Rwanda ni nyingi ya mahoro mu banyarwanda amizero rukumbi ya banyarwanda bavukurwa gasabo
yego naho na
tukanumvira utwa nakora ndebe twese biratureba
ari bitema cy'abanyarwanda icizere cy'abanyarwanda yego
turabashuhuje inshuti muteze amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC turi kuwa gatatu ni tariki ya munani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 muri kumwe na Serge Ndayizeye nkaba mbaramutsanizira ku muri amahoro kandi tubashimira inkunga y'ibitekerezo mukomeje kutwandikira no kutwoherereza muri benshi mu biganiro byacu twakoze dushimire rero batumirwa bakomeje kuza batuganiriza n'inyunganizi mutanga mu bitekerezo nyine kubumva ikiganiro cyarangiye cyangwa kube bikora live uyu mugore rero ndi kumwe na n'umunyamaga mukuru w'ihuriro nyarwanda akaba ari Gervais Chondo akaba tuboneye umwanya wo kuza kuganira natwe kuko hari ibibazo byinshi bivugwa muri diplomasi twifuza ko yatuganirizaho bikaba bineje kubana nawe rero Gervais Chondo muramura komeye
turashima Imana Serge nanjye ndagusuhuje n'abakunzi ba radio itahuka cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda abafatanyabikorwa ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange muharanira amahoro n'umugisha Imana itanga
nawe rwose turabikwifurije hari hashize iminsi tutaganira ariko hari byinshi bivugwa muri diplomasi numva yuko nk'uko umenyerewe mu kiganiro cya diplomasi kudufasha hari ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu twavuga nk'umuryango wa EAC cyangwa East African Community twavuga ku bibazo bivugwa ku mugabane wa Afurika muri diplomasi mugabane wa Afurika cyane cyane turebye imyitwarire mugabane wa Afurika ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya turaza no kuvuga ku nama ya CHOGM iteganyijwe mu Rwanda mu matariki ya 20 hari n'ibindi bitandukanye birebana intambara ya M23 na FARDC hari uruzinduko rwa Papa Francisco ruteganyijwe muri Congo hari uruzinduko rw'umwami Philippe na bagenzi be hari byinshi muri diplomasi abantu abakunzi ba radio itahuka bifuza wenda ko twaganiraho tudatinze reka dutangire ikiganiro cyacu ingingo ya mbere ngo tuganireho tunahera ku kibazo cya mbere Gervais Chondo ni ikibazo cy'ana diplomasi ku mwanya wa ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda kuva mu kwezi kwa kabiri Amerika nta ambasaderi ifite mu Rwanda ifite chargé d'affaires ndagira ngo mudusobanurire inshingano za ambasaderi n'iza chargé d'affaires ese muri diplomasi musobanura mute uruhare rwa ambasaderi abakora iyo ari mu gihugu runaka cyangwa iyo agiye ntibamusimbuze bagashyiraho chargé d'affaires kuko bimaze kugaragara ko kuva mu kwezi kwa kabiri Amerika ntirasimbuza ambasaderi wacyuye igihe werekeje muri Mozambique ahubwo turabona inshingano ze yari afite ziri mu biganza bya chargé d'affaires mudusobanure kuri iyi ngingo ambasaderi agira uruhare iki mu gihugu cyangwa akora ate inshingano za chargé d'affaires zikaba ari izihe Gervais Chondo
urakoze Serge wenda no kwibutsa iby'abantu wenda twize kuganira ariko kuvuze ku birebana n'u Rwanda wenda umuntu yabisobanura mu magambo arambuye nibyo buriya ambasaderi bamushyizeho agenda ahagarariye umukuru w'igihugu wamwohereje agenda ari nk'intumwa ye bwite yego abahagarariye igihugu ariko agenda ari n'umuntu w'intumwa bwite y'umukuru w'igihugu wamutumye ndavuga niba ari umwami n'umukuru w'igihugu niba ari perezida n'umukuru w'igihugu niba ari prince niba ari ikintu n'umukuru w'igihugu bamutumye niba agenda ahagarariye noneho chargé d'affaires we nubwo asanzwe ahagarariye igihugu ntabwo bahagarariye umukuru w'igihugu siwumushyiraho ndaje mbigarukeho mbanje gutandukana ba chargé d'affaires ubwabo mwibuke ko nigeze kubabwira ko burya diplomasi ari igihimbano ari igihangano cy'abafaransa buriya no muri diplomasi amagambo akoreshwa menshi nayo mu gifaransa bagerageza gushyira mu cyongereza hari uwo bita chargé d'affaires AI ni ukuvuga ad interim ni ukuvuga mbese wamwita w'inzibacyuho cyangwa se mu cyongereza muvuga acting uwo nguwo haba hasanzwe hari ambasaderi noneho hagira nk'impamvu zituma asohoka ajya mu rugendo bagashyiraho chargé d'affaires AI uzasigara akora inshingano nk'iza ambasaderi ariko ambasaderi yaza bikaba birarangiye ibyo yakwitwa chargé d'affaires bikaba birarangiye uwo chargé d'affaires AI ashobora kuba ari umuministre conseiller ashobora kuba ari umujyanama gusa ashobora kuba ari attaché ashobora kuba ari secrétaire ko nabo barasumbanwa ashobora kuva muri abo ngabo bagafata ufite igarade muri diplomasi muri ambasade biri hejuru y'andi bakaba ari babishinga ariko nongere mbisubiremo ambasaderi yaza undi akamurekera imyanya umurimo we noneho hakaba rero na chargé d'affaires gusa affaire uwo nguwo bamwita ampier mu gifaransa n'abandi ni nako n'ahandi niko yitwa cyangwa byabananiwe bakaba ngo ni chargé gusa uwo nguwe rero ashyirwaho na minisiteri y'ububanyi n'amahanga minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cye niwe umuha inyandiko azashyikiriza kuri mugenzi we w'icyo gihugu ahagarariyemo igihugu cye akaba ariwe azigezaho bigatandukana rero nuko burya za ambasaderi niwe azishyikiriza umukuru w'igihugu naho uwo chargé d'affaires ampier utari interim agira inyandiko zituma ahagararira igihugu cye ariko akazitanga kwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga aho ngaho ikindi nanone umuntu akenera kumenya ni uko muri protocole nubwo bavuga ngo barakora imirimo imwe chargé d'affaires ampier muri protocole ari hejuru ya chargé d'affaires AI ko muri icyo gihugu nanone ubu chargé d'affaires ampier ambasaderi abambasaderi bazimbereshye mbese bavuga uti habanza ba ambasaderi haba hari nk'uwo chargé d'affaires ampier bashobora kwibwira chargé d'affaires gusa biba byumvikana ko ari ampier ibirwa bashyiraho ibyo ngibyo byo kwerekana ko nawe afite inyandiko zituma ahagararira igihugu cyashyikirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga noneho hagakurikiraho chargé d'affaires AI uwo chargé d'affaires kugira ngo uze kumva biriya byo mu Rwanda niba warabonye uriya mudamu witwa Deb McLean wasimbuye ambasaderi Peter Vrooman we nawe yandika ko ari chargé d'affaires gusa buriya ni ukuvuga ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa hano yamuhaye inyandiko abajyanye kwa Biruta kugira ngo bavuge ko ari guhagararira icyo gihugu cye yari asanzwe ariyo ari nk'uwungirije ambasaderi niko babita nk'igisonga cya ambasaderi ariko buriya ni chargé d'affaires ni ubu ngubu chargé d'affaires ampier uwo chargé d'affaires ampier hari ubwo igihugu iki n'iki cyumva umubano w'ikindi utari watuma bashyiraho ba ambasaderi ku buryo bwihutirwa bakavuga ati tuzashyiraho chargé d'affaires gusa kuko turabona harimo akantu katameze neza hakaba nubwo baba basanzwe bafite ambasaderi kugira ngo berekane ko batishimiye ibyo icyo gihugu gikora aho kugira ngo bihutire kuzana ambasaderi ugashyiraho uwo nguwo Chargé d'affaires Ampie unakubwiye ko bashobora kuvuga Chargé d'affaires gusa urebye rero kuri biriya byo mu Rwanda ushobora gutekereza ko ariko bishobora kuba bimeze kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite za ambasade hirya no hino zigeze nko ku 180 zirenze 180 zimwe zifite abo ambasaderi izindi abo zitabafite nk'ubu Perezida Biden hari abo yavuze ko agiye kunoma yanomye ariko kugira ngo bajye gutangira imirimo yabo bagomba kwemezwa na Sena Sena niyo ibaha ivuga ko yemeye ko uwo muntu ajya kuba ambasaderi ahanaha iyo bamaze kubyemera rero ni nabwo baba barasabye icyo gihugu kucyemera umuntu bakamwemera cyangwa se batamwemera batamwemera nka ambasaderi ntibanabisobanura bahubwiye bati muzatuzanira undi bati muzadushakira undi ku birebana rero n'u Rwanda na hano no muri Amerika biragaragara ko ntawe Biden yigeze ashaka kunoma nibura ngo bebe biri mu nzira yo kuzabijyana muri Sena bazarindire ko zemerwa hano bagira ni n'abambasaderi nabo ubwabo barabatandukanye habaho umwambasaderi ariwo w'umudiplomate wabigize umwuga akaba yaratangiye akora muri ambasade aratashe akazamuka akaba sekretere wa mbere wa kabiri wa gatatu cyangwa se akaba umujyanama akaba ministre conseil ministre plenipotentiaire noneho igihe cyagera uwo nguwo bakavuga ati noneho tugiye kumugira ambasaderi abo ni ababigize umwuga bakagira rero n'abambasaderi bandi bashyirwaho mu rwego rwa politiki perezida uriho agashyiraho inshuti ukunze agashyiraho undi muntu utahafite ibyo ahuriye na diplomasi yazanarangizayo akenshi nta nubwo bakomeza wenda muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga rero kuko abo ngabo bose batangiye ari abadiplomate ari byo bize bo niyo arangije manda ye mu gihugu iki n'iki aragaruka akajya muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga agakora arindiriye wenda kuba azongera akamujyana ahandi abo bose rero nta n'umwe Biden arashyiraho bizafata igihe kingana iki ntabwo wakivuga kuki bahisemo kuba bagishyizeho uriya mudamu akaba ari Chargé d'affaires gusa ashaka kutariwe atari w'inzibacyuho ese byaba biri muri bya bindi byo kuvuga ati umubano wanyu natwe nta cyihutirwamo icyo kintu mugomba kujya mugitekerezaho nacyo kinabyo birashoboka igihe cyose baba batari bakuza nk'inshingano cyangwa se n'ibyo basabwa kugira ngo umubano urusheho kuba mwiza babarekereho ngo baravuga ati ntabwo ari ngombwa gucana umubano ntibibahasi ngombwa nabibonye henshi ahambere nanone byanabibonye Addis Abeba hari igihe abarusiya muri iyo ntambara y'ubutita nanone igikurura ibintu harimo n'ibintu byo n'abacuba barwanaga muri Afurika harimo n'abarusiya bari muri biriya bihugu bya zangora za hehe buriya Amerika yari ifite Chargé d'affaires ntabwo yari ifite ambasade kandi ifite ambasade ishyano ryose n'abakozi batabarika ariko bakavuga bati dukurikije uko umubano wacu umeze ntabwo ari ngombwa ko twabaha icyubahiro cyo kuba ambasaderi turabarekera Chargé d'affaires ntabwo ducanye umubano urahari ariko ntabwo ari ngombwa kugira ngo tubabe umuntu nk'ubu muri makeya rero ntabwo ushobora kuvuga uti uriya muntu azajyaho rya bazamusimbura ryari ashobora kuba hari izo mpamvu nyinshi ariko ni icyo cyane cyane nk'iyo ngiyo yo kuvuga uti umubano ntabwo umeze neza hari ibyo dusaba abantu ntibagire ibintu batubwire ntibadusubize reka tubarekere aha ngaha ntabwo ari ngombwa kuzwa hejuru y'ambasaderi nibyo muri make kuri ibyo birebana n'i Kigali
urakoze cyane Gervais Condo nkunze n'uko bisobanuye aho ngaho ariko wenda hari aho ntasobanukiwe kandi nkeka ko n'abandi babyumva kimwe uti hari abambasaderi cyangwa abadiplomati barabigize umwuga hari n'abandi bashyirwaho itandukanyirizo kubura umudiplomate wabigize umwuga n'undi muntu waba ambasaderi mu bitandukanye mutegerageza wenda ugira icyo uvuga aho ngaho kugira ngo abateze amatwi bagire icyo bakuramo ko tuzi neza yuko tuba tubona muri abadiplomate mujya guhagarara inyungu z'ibihugu ariko ntabwo tuba tuzi itandukanyirizo ku wabigize umwuga wenda n'uwo bashyizeho ku nyungu runaka
ubundi mu bihugu bikora neza abakozi bose ba leta bagiraho babarizwa ndashaka kuvuga niba ari agronome niba ari abaganga niba ari aba ingenieur de travaux publics niba ibintu nk'ibyo ngibyo abo bantu ni abakozi bo muri iyo ministeri nibo mbese nibo mwuga wabo nk'uko hari umwarimu akamwuga akaba ari ubwarimu akaba ari n'umuntu wize diplomasi akaba ari ibyo akora nk'uko undi ari umuforomo undi akaba ari umugoronome n'ibindi nk'ibyo ngibyo abo nibo bita muri abadiplomate de carriere nibo navuga ngo babihisemo nk'umwuga ariko akenshi mu bihugu bya Afurika usanga kujya gushyiraho abadiplomate batirwa bareba ibyo byo kuvuga ngo uyu niwe wize diplomasi bashaka kukuvana muri minisiteri y'ubuzima bashaka kukuvana muri minisiteri y'ibidukikije bashaka kukuvana muri minisiteri y'uburezi bakagushyira muri ambasade ahangaha bakaguha n'igrade bashatse iyo ugeze rero ugira iminite nk'iz'abandi bakozi nk'iz'abandi ndavuga nk'iz'abandi badiplomate ari abo babigize umwuga cyangwa se abatabigize umwuga
ubwo se aho ngaho ntabwo ushatse gushimangira nk'uko tubona abagiranye ikibazo na Kagame abikiza bohereza muri za ambasade hanze
ntabwo nabyemeza ko ari ukubikiza hari aho bashobora kuvuga ngo ni ukubikiza ni bakeye
ariko abajya kubagira ba ambasaderi abanje kubatongera ubona ko umubano atari mwiza
barahari bagenda rwose bari nko kumucira ishyanga barahari wagiye ubibona cyane cyane nk'abariya bo mu basirikare bariya bo mu basirikare ubona yanomye hariya yari generali yari koroneri akamuyohereza ari ambasaderi ni nko kumucira ishyanga ariko ushobora gusanga n'abandi rero nk'umuntu wari minisitiri ahanaha yamuvanaho akamugira ambasaderi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukumucira ahangaha ahubwo ashobora gusanga ahubwo ari na poromosiyo nyine ahubwo amerewe neza kurusha uko yaba ari aho ngaho yirirwa atongana nabo ari i Kigali donko hari impamvu nyinshi zituma babashyiraho abo nibyo navuga bashyiraho mu rwego rwa politike hari apoyintizi abo ngabo bitandukanye n'abana kubwiraga bazamutse mu ntuzane niho bitandukaniye nuko umwe aba aranyuze mu nzego zose zo muri diplomasi ariko mbere yo kugira ngo yaba ambasaderi ariko none yaba bamugira ambasaderi undi akaba yava aho ngaho nyine ni minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi minisitiri ujya ubona bose biyohereza muri ambasade bariya bamwe yabirukanye ariko agahita bagira ambasaderi barya ni politike arapoyinti
wakomeje nyine uti iyo nta ambasaderi mu gihugu runaka turacyatanga urugero wenda hano kuri kayo mu Rwanda akenshi bigaragaza ko hari agatotsi kaba kari muri uwo mubano wenda tugaruke kuri State Department hano cyangwa muri Maison Blanche ikomeje kotsa igitutu leta y'u Rwanda ikimurekure Paul Rusesabagina n'ejo bundi muri Maison Blanche bongeye kubigarukaho ndetse bashyira u Rwanda mu bihugu bishimutse abantu cyangwa hostage takers nk'uko twabisobanuye na Professor Kambanda dosiye ya Paul Rusesabagina ishyirwa ku mwambasaderi ushinzwe gukurikirana nyine abantu baba baragiye bashimutwa ku isi yose ukeka yuko iyo yaba imwe mu mpamvu Amerika yashingiraho ku buryo umubano wabo wazama agatotsi nk'uko bigaragara ko nta ambasaderi baba bafite ayo magingo ya
ibyo birashoboka ni uko uvuze wenda n'uwo mwambasaderi nabwo wenda nagira icyo muvugaho mbere yo gukomeza abo ngabo ubona bashyiraho abo bita mu cyongereza ni ambassador at large cyangwa roving ambassador mu gifaransa bamwita ambassadeur itinerant kera mu Rwanda bagerageje kubitraduza bashaka amagambo ndaryibuka ryajyaga rinsetsa mu kinyarwanda bamwise ngo ni ambassadeur kabunga rugari itinerant ntabwo ntibari batraduje nabi rwose abo ngabo ubundi mu mateka yabo kugira ngo bazeho batari ndavuga mu gihe cyo hambere bagikora diplomasi ngira ngo nigeze kubivuga mbabwira igituma bamugira bashyira ambasaderi extraordinaire le plus de potentiel hari ubwo iteka ambasaderi nibura aba ari extraordinaire ariko kuba afite le plein pouvoir rimwe na rimwe ugasanga ntabwo bikunda bakaba baha nk'ikibazo gikomeye umuntu wa ambasaderi itinera akaba yava muri presidence cyangwa se muri ministere w'ubanyi n'amahanga akajya kugikemura. Ibyo rero byavuyeho bitwa na bamvoye special. Bamvoye special nibo bavamo nabo ba ambasaderi itinera. Nicyo rero kishobora kuba cyangwa muri izo kategori, ariko ndanga kugira ngo mbyemeze nk'aho umuntu abihagaze babizi neza, iyo kayo yabo bafatiye kandi yose kugira ngo bakabishyikiriza uwo ambasaderi. Abatinera nyine ambasaderi at large byaba ari impamvu zumvikana z'umubano utameze neza hagati y'u Rwanda n'iki gihugu. Turashaka kuvuga babona hari ibintu batuzuza mu byo basabwa, noneho bagashyiramo icyo gitutu nakikwirukana kuko turababwira ntimwumva.
Kugira ngo dusoze kino kibazo, hari ikindi gishamikiye ahangaha. Nabonye twabonye hari imishinga iterwa inkunga n'ikigega cyitiriwe ambasaderi. Ikibazo cya mbere twibaza ahangaha ni ukwibaza tuti ese ambasaderi agira ikigega te, yitirirwa ikigega te, bikorwa mu zihe nyungu? Ubwo noneho ari ushaje adafere ikigega kizavaho cyangwa kizakomeza kwitirirwa ambasaderi? Iki kigega cyangwa iki kigega gikusanya inkunga nyine zifasha imishinga runaka, kuki cyitirirwa ambasaderi kuruta kwitirirwa ambasade cyangwa igihugu?
N'izina bagihaye gutyo ntabwo bagiha ari ku Rwanda honyine, no mu bindi bihugu byo ku isi birahaba. Haba harimo amafaranga aringaniye agira nko kuri za miliyoni tubyeje sipapa nka miliyoni ebyiri zifasha icyo kigega bacyita Ambassador's Special Help Self-Help Fund. Ambassador's Special Self-Help Fund bishaka kuvuga ko ari nk'ikigega cya ambasaderi cyo gufasha abantu kwifasha. Ubundi rero mu bihugu bimwe amafaranga yose y'imfashanyo ziba muri ibi bihugu agenda ajya mu bindi bayacisha muri leta. Ariko rimwe na rimwe ufashe nk'igihugu cy'u Rwanda bugeze kubona na biriya miryango idaharanira inyungu, bashakaga imfashanyo igihe cyane cyane jenoside ikirangira kandi iyo politiki barayikomeje, bakavuga bateho kugira ngo muze hano mujye gufasha abaturage bo muri komine mudasomwa muri ku Gikongoro, turashaka ayo mafaranga muyaduhe twebe tujye kuyabihera. Ayo mafaranga kenshi ntabagiraho ntagira kubagenewe, niyo bageze hagira icya kabiri icya kane andi baba yakubise kubuka ntazagirira akamaro abaturage. Hari amafaranga bagira gutyo bakashaka za bourse, wenda zo ntubugengo wenda ntizigera ku bantu, ndavuga nk'abana bashaka kugira ngo baze kwiga muri Etats-Unis igatanga nka bourse 50. Izo ngizo hari igihe bagenda leta igashyiramo abana ikurikije ikimenyane, abana ba minisitiri kanaka, abadepite kanaka, b'inshuti yanjye kanaka, akaba aribo boherezamo. Ibyo byo bagerageje gusa naho nabwo babirwanya ariko ntibikunda, bagashaka ikintu kimeze nka konkuru mu baturanya b'abahanga aribo nabo ambasade igashaka kugira ngo ibyimplikemo kugira ngo icyo kimenyane kigabanuke, ariko ntabwo kibura kubona ntikibura kugisesereza. Kuri iyi mishinga rero mito mito byo ntabwo inyura kuri inyura muri leta, baravuga ati ni makeya abantu bazasabe, noneho turebe dosiye yabo tuyabihera atagombye kubanyura mu ntoki ngo bazabone icya kabiri ikindi nanone cyagiye hanze. Ni gutyo rero bimeze. Hari imishinga nk'iyo ngiyo barababwira ati dufite amafaranga bamuze muyasabe n'ibirenze itariki nk'ubungubu bafite azarangirana n'itariki ya 30 bafite z'ukwa gatandatu, bakagira n'andi azarangira mu kwezi kwa karindwi n'andi yarangiye mu kwa gatanu ejo bundi. Ibyo byose ariko bikagira avantaje ko noneho abantu aribo bajya kwisabira ibyo by'ikimenyane kikaba cyavamo, wowe ukagenda rwose we ariko werekanye ko indosiye yawe iremereye bakayiguha gutyo. Naho izina ryo ni rimwe ntabwo ari mu Rwanda honyine, izina handi no mu zindi.
Urakoze cyane Gervais Chondo. Reka rero tureve mu karere k'ibiyaga bigari. Nk'uko navugaga nti dufite byinshi turimo kwibaza. Mbere y'uko tujya mu bibazo bya Congo, reka tube tugaruke ku kibazo kirebana n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Twabonye delegation ya Perezida Macky Sall ari kumwe na Moussa Faki berekeza mu gihugu cy'Uburusiya kuganira Perezida Putin. Iyi diplomasi ya Afurika yunze ubumwe ku ntambara ya Ukraine muyibona mute Gervais Condo? Hari bamwe bavuga bati Afurika ntabwo yaba yivanga muri ntambara idafite ububasha n'ubushobozi bwayo. Wowe nk'umudiplomate, uru rugendo rwa Macky Sall ndetse na Mustafa Ki kwa Putin ruvuze iki muri diplomasi y'umugabane wa Afurika?
Ya urakoze kuri icyo kibazo. Harimo ibintu nka bitatu cyangwa bine umuntu agomba kuvugaho. Afurika ni umugabane ibihugu byose bigerageza kujya gutongoza, niba ariko nabyita gukurutiza. Muri iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, nuko abantu batajya bagira ingufu zo kwemera ngo babivuge ku bintu biri. Biriya turavuga ngo ni intambara ya Ukraine n'Uburusiya, ni intambara ya OTAN NATO n'Uburusiya. Uriya Ukraine irwana intambara y'abandi, irimbira aho ngaho, ariko ntabwo ari yo nyine izina rwose ariyo yayo. Ikimenyemenye urabona muri iyi minsi ibihugu byose barasaba imbunda, kandi imbunda zohereje ugomba kujya gushaka n'abajya kuzikoreshwa bakajya kubyigisha. Ifite inkunga y'ibyo bihugu byose biri mu muryango wa OTAN. Noneho rero warabonye mu muryango w'abibumbye barimo bashaka gutambutsa resolution, umwanzuro uhamagana Uburusiya ku ntambara bwashoye muri Ukraine. Sindi buze kuvuga ngo subira mu mateka yayo, ariko wenda mu magambo make nuko Uburusiya bwari bwarumvikanye na za Etats Unis n'abanyamuryango wa OTAN ko badashobora kwakira biriya bihugu byahoze biri mu Burusiya nyine muri URSS zikitwa leta ziyunze z'abasoviyete, hanyuma bakanasobanura yuko baramutse bagiye kwemererwa kuzana ibyo bihugu, kuko iteka muri uko muryango wa OTAN ubisobanura cyangwa NATO, ni uko igihugu kimwe gitewe kiba ari OTAN yose iba yatewe uko bagomba guhurura bakajya kwitabara. Uburusiya bakavuga bati ni umutekano wacu, ibi bihugu ntimuzagira ibyo mwakira, kuko nko kuzana inshira mu gikari cyawe cyangwa se mu buriri bwawe ntabwo tubishaka. Babyumvikanaho bagenda bakira ibindi bihugu byo hirya no hino, ariko noneho bageze kuri Ukraine baravuga ati ibyo ntibishoboka. Ubu rero bamaze iminsi harimo icyo cyokere cyo kugira ngo Ukraine nyine noneho nayije, umuntu akavuga ati niyo yanshira ndavuga insanga muriyo ntabwo bishobora kuba twabyemera. Twababwiye ko bitazabaho kubera natwe ari umutekano wacu. Harimo bavuga ngo abantu ngo ni igitugu cya Putin, ni igitugu cy'iki, ariko nakabwi perezida nk'aho ari umutekano. Ubwo rero ndavuga ko ejo bundi mu ngendo ku itariki ingirango ya kabiri yavuze ukwezi kwa gatatu, nibwo haje ibyo kujya gusaba yuko umwanzuro wasabaga yuko Uburusiya buhita bava muri Ukraine ku bona bwangu. Ibihugu bya Afurika byinshi byarifashe, hari byatoye oya, hari byanze no kujya gutora bikajya bigerebera hirya. Ibyo bigashingirwa n'uko abantu babyemera batabyemeranya, numva hari n'ababihakana ko Uburusiya bufitanye umubano n'Abanyafurika ushingiye ku gihe abantu bashaka kuyigobotora ngo ya gikoroni. Hari ibihugu byinshi byafashijwe n'Uburusiya kugira ngo ingoma ya gikoroni icike biyiveho. Agira rero nabo n'igihe batanga n'abanyeshuri bakajya kwigayo, ndabona nka za universite nyine zirimo cyitwaga Uburusiya cyangwa se n'ariya za Kiev muri Ukraine, ziriya za Lumumba, yitwa Lumumba Université de l'Amitié des Peuples Patrice Lumumba, n'ahandi abanyeshuri bakajya kwiga mbese bakomeza kugirana ubucuti, ari nabyo ndahari bibukije barimo baganira. Ndavuga perezida wa Senegal na yajyanye na Nuri ya Faki, ndavuga Musa Faki Mahamad. Alors bagenda niho wenda vuga yuko byaro kuvuga ngo barashaka kugira ngo barebe ko bafasha uburyo iyo ntambara yahagarara ariko bagezeyo nabo ngira ngo batekereje wenda ko badafite agatege kuko na Senegal ubwayo ntibyateye kabiri urumva mu kwitariki ya 20 na ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu barifashe agomba ko hari icyo kireyo cy'ibihugu bindi nyine ibyo bishyigikiye abanyamerika n'ibyo byo muri nama kavuga ati wa mwakoze ishyano kibagiye kujya gushyigikira Uburusiya noneho barahindura bagiye kongera gutora indi resolution kuri 24 ngira ngo na 4 zo kwa gatatu nibwo bahindiye noneho barabitorera hari habaye icyokere harimo imbaraga ziturutse hirya no hino ntekereza ko ari nacyo cyatumye uriya mushansori w'abadage uriya mushansori mushyangira ngo ni Olaf Scholz yagiye i Dakar noneho baza gushyiraho icyo cyokere bati turebe uburyo natwe twazagira uruhare rero rwa Afurika ntabwo rukomeye cyane bahagurutse hariya bajyanywe n'ibintu bibiri ndavuga Perezida Macky Sall nkaba uyoboye umuryango wa Afurika yunze muri iki gihe hanyuma na nyine n'uwo munyacad Mustafa Ki ari we perezida wa komisiyo bagezeyo barimo kwivugira ibibazo by'ingano igihugu cya Ukraine na n'icya Rusiya burya bafite umusaruro wa 30% w'ingano zose ziba ku isi 30% w'ingano zose zera ku isi hanyuma Uburusiya na Ukraine bakagira hafi 50% y'ingano bohereza muri Afurika bakavuga bati rero dufite ikibazo gikomeye inzara iraza kumara abantu dore iyi ntambara natwe yakibizeho ingaruka ariko igikomeye cyane ni izi ngano Bwana Putin wadufasha kureba uburyo izi ngano nibura mwazirekura kandi bakareka n'ibihano bafatiye Uburusiya ntihazemo ibyo kurya mwakora ku buryo ifumbire mva ruganda iva hangaha ijya muri Afurika nayo bayirekura cyangwa ijya n'ahandi nubwo baba bavuga ngo baravugira n'ahandi ariko bakavuga ngo cyane cyane muri Afurika bitabaye ibyo ngibyo inzara izatwica wenda mpagaze ahangaha gato ya Serge muravuga ngo mwebwe muri Abanyafurika wewe wavukiye mu mujyi muracyari batoye imigati mu Rwanda yatangiye kuribwa abanyeshuri bayiryaga bagiye muri segonderi iyo tujya kuvuga iby'izo ngano
ambo umugati mwahuriye mujye muri segonderi
awi kandi nabyo cyane ni muri sogonde wari kurya z'ubuvanye hehe umugati ijeje bundi waje turi muri sogondere hari ibintu by'amafarini yatangaga ari imfashanyo z'abanyamerika don du peuple américain hazaga amavuta y'ubuto hakaza ibigori twitaga yero biriya rwose ifu y'umuhondo byanaryoharya
bitaga pate jone
hakaza biriya bya porici ibyo byose nibyo byaje noneho rero ikibazo cyo guhindura imirire y'abaturage cyangwa se y'abantu mu gihugu kiniki niyo hazi icyo kintu cy'icyaduka ntabwo nigeze ndya umugati mu rugo iwacu nibyabaga rwose ariko noneho kimwe n'abandi gusige genyine noneho mwamurangira isogondere kubera ko mwabimenyereye mukavuga muti rimwe na natwe mu gitondo tugomba kurya umugati bitangira kwinjira mu mirire y'abantu noneho no gusanga mwawukeneye bigenda bikwirakwira mu gitondo umuntu aba yatatanye umugati bakavuga ati abantu bazandikeje bahindura imirire gusa njye navuga ko abanyafurika ho kugira ngo bajye kwirirwa batakamba ngo babuze ingano baca abana baryaga ibijumba baryaga umutsima wari ukacarara baryaga ibintu byose bashaka gusanga barakomeye n'ahandi rero ntekereza ko aho kujya kuvuga ngo nyamwe turashize ngo ingano ntabwo zabonetse none ntabantu barapfuye barahari babisanga ngo kuko muri mu mirire yabo bariya muri biriya bihugu by'abarabu uyu mugati wabuze bwo bajya kwiribo bari bumva i Kigali hari wakubwiye ngo agiye kubaza iby'umugati wazamuye igiciro cyangwa se ngo agiye kujya mu mihanda kuko umugati wagize ibihugu byinshi bya Afurika ni gutyo ariko wowe wagenda ukavuga uti niyo priority buriya ntabwo aricyo yatenyeye ku bari bakeneye kumva bazi neza ko ibihano bihari ari byo bituma n'izungano zitagenda iyo diplomasi y'abanyafurika yabaga bari guhera ku batanze ibyo bihano bakavuga bati ibihano nyamuneka dore biratwishe natwe dushoje nabo bakakubwira ati natwe twarihariye peteroli cyangwa gazi yo mu Burusiya natwe twayibuze noneho rero igisubizo bavanyeho ni ikihe kuri Putin uyu yarababwiye ati twebwe dushobora kuba twareka ingano zikagenda ndetse n'iziri mu byambu byo muri Ukraine nka kirya cya Odessa n'ibinabira biri Mariampol dushobora kuba twabirika bikagenda ariko ikibazo ni uko bashyize za mine hagati aho ngaho ni ko bababwira baragiye batega za mine ngo ingabo zacu ni ziza bitazabasimbukana urumva ati rero ni mubanze bavaneho izo za mine hanyuma tugiye kunegosiya na Turkey n'uyu munsi minisitiri w'ububanyi n'amahanga ariyo ndavuga Sergey Lavrov uyu munsi turimo kuvuga yazindukiye muri Turkey bati twebwe muri iriya nyanja yirabura Black Sea cyangwa Mer Noir abantuza bakavuga ati tuzabihinzira ndavuga abaturukiya kuko nubwo bavuga ngo urajya muri neto ariko nabo bavuga yuko ntabwo bigeze bareka kubano n'uburusiya ubwo rero kubera ko arimo kubisaba bifasha uburusiya kugira ngo izo ngano zabo zigende nyine zijye gucuruzwa babone n'amadovize babone n'amafaranga yo kwinjiza aho ngaho mbese ni iki tubazaniye natwe nka ntuza nka Afurika icyo tubazaniye ni uko tumaze gusakuza tugasaba ko bavanaho ibyo bihano ibihano niba binahari kuko ntibanavuga ngo babivaneho byose ariko uburusiya bwo bwakwifuje ko babivanaho noneho bagatangira bakanegosiya bari tereseri abo bishaka rero iby'ibyo baravuga bati ibyo ngibyo murakabije ntabwo ibyo ngibyo murasaba ibyo mudashoboye noneho bakisabira ibishobora kuba byakumvikana byabagirira akamaro none ahangaha kugira ngo wenda abaturage bavuge ngo baragize ariko bakwiriye gushaka ibindi bisubizo mu bihugu byabo twajyaga duseka ibintu nka za Gabon zijya gutumiza amatomati avuye mu Bufaransa akera mu bihugu bya Afurika bikayajyana mu Bufaransa Ubufaransa bikabigorora muri Gabon urumva ibyo ari ibintu
ariko niko bimeze mu bihugu byinshi bya Afurika par exemple muri Fleuve du Congo bakuramo amasamake bakayoreza i Buraya agaca mu nganda bakakira mu makarito akongera akaza gucuruzwa ku isoko rya Kinshasa ayo bita za Thompson n'andi ugasanga arahenze kandi bayorobye muri Fleuve du Congo
aho ngaho rwose abandi bavanyemo inote zabo abo bose consommateur umuguzi wa nyuma wo muri Congo ugasanga niwe urimo kuyacekwa ikindi rero bari bavuze ni uko burya kugenda kuko ntabwo biba byoroshye bari bazi ko nibava Sochi ko ntabwo bagiye i Moscow ngira ngo ntihakunze kujya yakirira abantu hariya ni mu majyepfo y'u Burusiya ni n'umujyi wabereyemo inama nyine yahuje abakuru ba Afurika n'u Burusiya mu 2019 imijyi usanga abantu baharerwa bose bakunze guhurira muri uwo mujyi wa Sochi bari bazi ko bazahava noneho bakajya Kiev ariko kubera igitsure cy'abantu nka bariya ukuvuga ngo barajya kudushyira hagati urashaka kuvuga ngo urasa n'aho dusumbaho gatoya niba aje hano ni hano ibyo ahantu uzabishakira undi munsi noneho uriya mugabo Volodymyr Zelensky akaba warabonye azenguruka za kapitali zose z'i Burayi ndavuga asaba avugana n'abasenateri avugana na za paroloma zabo azibwira ibibazo bafite ngabo abongereza ngabo abanyamerika ngabo abadage yari yasabye rero ko yavugana n'abakuru b'ibihugu bya Afurika ibyo ngibyo birasaba barabimwemerewe biri ku meza ariko ntabwo babasha kubona umunsi kuko kubera za mpamvu twabahereyeho tuvuga ibihugu bikomeye ku Burusiya bya bindi byanze kujya gutora biriya iriya myanzuro ziriya za resolution ntabwo byemeza ko abo bakuru b'ibihugu bazitabira iyo conference biracyari aho ngaho ntawubasha kubifikisa wenda bizarambirana maze kugira gutya bati ababoneka baboneke ariko nanone bitume Afurika nanone yongera gucikamo ibice nubwo abari perezida baraguhaye icyo cyubahiro kugira ngo bazanire ibintu nk'ibyo ngibyo harwo bagerageza kubyitaza babikoraga bari kumwe n'abanyaziya bari kumwe n'abandi mu yindi migabane ariko noneho aribo bonyine ukaza bikaza kugaragara ubwabyo bishobora guca Afurika n'ibindi bice kandi risanzwe ifite ibibazo bitayoroheye. Urakoze
cyane. Ndabaza ni ntangara kubona ku mubano wa Amerika n'ibyo bihugu bimwe na bimwe byaba byarashyigikiye Uburusiya cyangwa byaragaragaje ko bishyigikiye Uburusiya kandi bitinafitanye umubano mwiza na Amerika. Ubitekerezaho iki? Nta ngaruka bigira muri diplomasi zindi wenda zitagaragara mu gihe cyihuse wenda byazafata igihe kirekire?
Ntabwo wenda byabura ariko ntabwo bishobora kuba sisitema ntabwo byaba gutya ku kanya. Kubera iki? Habayeho ikintu biriya bihugu bya Afurika byakomeje kwitsitaho ni nabyo na Senegal batabashyiraho icyo gitutu iriya muvoma bitaga dononarinye donc bayitaga nama non aligned movement muvoma de nonarinye ibihugu byinshi rero byo muri Afurika byarayitabiriye igihe hakiri intambara y'ubutita hagati ya Amerika nyine n'Uburusiya birabigumana n'ubu ngubu ifite ibihugu nabyo birenze ijana na mirongo ingahe nabyo ni byinshi ibihugu bya nama bagiraho rero bakabyihanganira kuko baravuga ati ntidushaka kubogamira ahangaha duhisemo kutagira aho twiyari inyamutugire barabivuga rimwe na rimwe bakagenda bagakora ibindi ariko ni ikintu gisa naho cyamenyerewe basa n'ababyemera ubwo uburenganzira bwo gukomeza bitwe nonarinye
ko narigira ngo numve nyine uko babimeze muri diplomasi kuko ntabwo ari kenshi tugira amahirwe yo kubona umuntu nkawe ufite experience muri ibi kugira ngo tubwire uko byabimeze. Reka rero tugaruke muri Congo intambara ya M23 na leta ya Congo usibye ko twe tuvuga kuri adita ko M23 ni RDF biranashimangirwa n'uyu munsi mu itangazo ryasohoye n'igisirikare bavuze yuko RDF yoreje special force 500 ni itangazo ryasohotse kuri iki gicamunsi abenshi mwaribonye bavuga ko babahindura na inifomu bambara cyangwa impuzangano zabo ariko rero ni ku ntambara imaze iminsi iba perezida Felix Tshisekedi yashimangiye nta gushidikanya ko u Rwanda ruri inyuma y'uyu mutwe wa 23. Jeve Chondo twagiye dukora ibiganiro byinshi kuri radiyo kuri isije M23 imaze imyaka 10 ivutse ariko tujya tureba n'uruhekane rw'izindi ntambara zagiye zibanza zirimo za FDL za CNDP n'indi mitwe yose ishamikiye hariya ubona yuko ikibazo cy'intambara muri Congo ntiwakireba gusa mu myaka 10. Iyi ntambara ya 23 mwibona mute magingo ya impamvu nkubaza kino kibazo ni no kubona none Congo cyane cyane Tshisekedi abwira Kagame ati kuba dushyira imbere amahoro kuba dushyira imbere fraternite ntibigaragaza yuko turi abanyantege nkeya ati nifuza kubaka ibiraro cyangwa bridge twagendaho duhuza amahoro kuruta guhora muri conflit regionale. Kino kibazo kibona ute
Serge? Urakoze. Kiriya kibazo kirakomeye twakomeje kuvuga hano kuri radiyo itahuka n'ahandi ko dufite ubushotoranye n'amahanga budasanzwe dufite ubushwanyi budasanzwe abantu barabivuga bakabisubiramo bagatanga ibimenyetso bifatika ariko ababi n'abagira icyo bumva niho rimwe na rimwe njye mvuga yuko bariya abantu b'i Kigali bari intumva kandi ntibayirire rimwe gusa bayingira muri yo niyo barya buri munsi bazi ukuntu iriya M23 yavuyeho barabyibuka nk'aho ari ejo bundi muri 2013 barabyibuka ibihano bahawe n'aba bantu b'abanyamerika byari n'ibihano symbolique bidafite agaciro kanini abandi babyuriraho sinakubwira baribuka ukuntu bakubiswe na ziriya ngabo za brigade d'intervention iriya force de la brigade d'intervention or force intervention brigade bazi ukuntu babakubise muri ako kanya hari harimo ingabo zo muri Afurika y'Epfo arizo muri za muri Tanzania ngira ngo hari n'izo muri Malawi anyeretse mu mabanza na ntoza na banza na winduka araba yariyoheje ariko nizo ngiye nibyo byo gukora bitatu barabizi barabibonye ejo bundi ngo ntizagiye ariko burya zashushe nizijya muri MONUSCO izo ngabo ariko zihindura manda kuko iya mbere yari manda yo kuba bajya gucisha umunyafu kibona abo baturage ariyo kuri chapitre ya karindwi hanyuma ubungubu bagiye muri ntuza muri MONUSCO rero bagendera kuri chapitre ya gatandatu ni ukuvuga ko bagomba kujya gukoresha izo mbuga zabo ariko bashaka kwihagarara ariko abo bantu ntabo bagiye kuba rero Perezida Kagame agira gutya akavuga ati barabafite i Kigali arabafite bamwe bari barahungiye mu Buganda bagenda baza buhoro buhoro bagira bate ubungubu akabyuka akavuga ati ndagira ngo nabo bagiye kugirana imishyikirano na Leta ya Congo aho mubwira ngo nashyikirane n'abatavuga rumwe nawe batitwaje intwaro batagira bataka akavunira amatwi mu biti cyangwa se ibiti mu matwi umuntu agashimishwa nuko agiye kuvuga ngo aravuganira abo M23 igihe ni kibi igihe nk'iki ngiki cyo kugitekereza uwo muntu utari intumva ntabwo aricyo gihe yakagombye kujya gushyigikira bariya abantu Tshisekedi amaze kubabwira ati tujye mwice mu biganiro tujye kungurana inama turi muri twaza n'amahoro amahoro muri iki gihugu undi akabajije inyuma agasa n'ubabwira ati ni mujye mubijyamo muzazimira ntabwo muzamfasha nanone kugira ngo muzabone aho nurira njya kwinjira muri Congo twarababwiye mu gihe cyashize ko arimo gushaka ingendezo ibigega bye yari yarahunitsemo ayo mabuye y'agaciro bigomba kuba bitangiye kugenda bigabanuka ayo mafaranga yavuga y'ibisabo byo muri Congo aracyenderaho bukera yabanje kuzana ejo muri byo gutongoza Tshisekedi akavuga ngo bagiye gushyiraho uruganda rutunganya za zahabu akagira ngo zicukurwa mu Rwanda cyangwa se ahandi agomba kuba arabibonye ko arimo guce ayo macenga asanganywe ariko noneho kubera ko ashaka kugira ngo azabone uko asubirayo agashaka ayo mayeri yo kwitwaza M23 yamara kugira yamara kugezayo abantu nabo yoherezayo bakarasa berekeza mu Rwanda kugira ngo aze kubona uko abyuririraho ngo agiye kwitabara ko arashaka ikintu cyose cy'ingendezo cyabaho
iriya tactique arakoreshejwe mu mwaka wa 2012 niba nibuka barasa nyine mu Rwanda impuguke za Roni ndetse na FARDC bongeye gushimangira ko ari M23 yarasaga nyine mu Rwanda kugira ngo noneho kigarize kumugaragara ivyo ivuga ko ije gutabara
nibyo rwose uwo mukino niwo barimo na nubu bariya bambutse muri iriya tangazo naribonye mu kanya gashize rivuye mu ngabo za FARDC bariya ejo buzumva ko barashe mu Rwanda uzumva ko izo intwaro bitwaje izo arizo zose uzumva ko bahinduye amasasi bakarasa mu Rwanda Kagame ntacyo bimubwiye niyo abaturage niyo amasasi yo ku baturage ariko rero nkavuga ko nicyo gihe kibi gishoboka uriya mugabo atubwira ko ubutasi ari umuhanga arabizi uwo ufite kwakira ikintu cyitwa cogam muri uku kwezi ukajya kuvuga ndashaka induru ku mupaka wanjye ndashaka intambara ku mupaka wanjye umaze kumva yuko hari umwami w'Ububiligi Filipo n'umugore we Matilda barimo gusura Congo kuri gahunda zabo bafite ko bazajya i Bukavu ukavuga uti jyewe ndakomeza nshake uburyo nahungabanya uburasirazuba bwa Congo wumvise yuko papa azasura Congo guhera ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa karindwi mu bihugu ubundi by'inshuti by'ibituranyi umaze kumva yuko papa azaba ari hari igoma kandi saha handi si igoma gusa kibumba bakaba barayitoranyirije iki barayitoranyirije impamvu z'ibintu bya by'ikibunga cya Nyiragongo kijya kwicara y'abantu iyo cyarutse impamvu ni ya mbere iya kabiri batarimo kukubwira kandi igaragara niyo kubera impunzi z'abanyarwanda n'abagiye zahungaga n'abapikiriye hariya amahanga bo muri za mugunga nyine za kibumba na hehe bigakorwa kubera iki kugira ngo nibura basabire roho z'abo bantu nyine bakomeje kugwa hariya ubundi ari abantu nyine b'abaturanyi beza ku bihugu byumvikana abaturage nk'ariya baba bitegura kuba nabo baza kureba bagira ubutungane papa wabageje cyane cyane n'abantu babaye muri izo nkambi ba hafi bafata urwo rugendo rwose haramutse hari umutekano bakagenda bitwaje kujya kwakira papa bigatuma abantu bongera gusa ariko rero we ntibikunde bakavuga ati ni urwo rugendo ni mu rusabote ni mu rusabote M23 niza nize itangire imubuze kuzakandagira hanga urumva hari impamvu rero zo kuvuga yuko vurema bariya abantu bariye intumva badashaka kugira ngo bahinduke ntabwo induru idahari ntabwo babasha gusahura ntabwo ushobora kubisobanura ngo yerekane ingaruka zabo ziriya ntambara ya M23 ureba abaturage bo ku Gisenyi hano babonye ukuntu bigaragaza n'ukuntu batakamba bavuga ati hano niho twahahiraga byaravuzwe igihe afunga imipaka y'Ubuganda ahubwo batangira kujya babica urumva ugerageje kwambuka bakamwica bakamurasa abandi bati niho hadutunze ubumami twakoraga ubu ngubu turaba abandi bimufungura imipaka tubikomereza imirimo yacu ariko barakubwira bati twariye ibyo twabahitemo ni ibingibi twebwe turanangwa ibyo bishyimbo cyangwa n'indagara mucuruzayo ntabwo zihwanye na porota zihwanye na zabo dushaka kujya gusahura yuko ni ikibazo gikomeye ariko rero tugarutse kuri ibi bya perezida Tshisekedi ibyo avuga n'ibyo yageze aho ngaho abona ukuri tega amatwi abaturage be akoresha amaso ye abona ayo macenga ye nubwo yacecetse akavuga ati turabibona ibyo mukora ariko ubu noneho ni wa murongo utukura murimo kuvuga aho ni hamwe aha kabiri rero yumiye mu Venetrua wabonye abagaba b'ingabo bateraniye ejo bundi igoma ateraniyeyo abo mu Rwanda ntabwo ashobora kuhakandagira kuki se batareka ngo bakandagire impamvu irumvikana ni uko bose bamaze kubona ko izo M23 itabaho ari iyo y'Kigali iyo muboherereze ngo bajye kubakubita iminyafu no kugira ngo noneho babone uko bahinjira ku mugaragaro noneho bagende bayogoze kariya karere kose ibyo nta wabahe izo shanze ikindi nibyo wari ubuze uwo muryango wa East African Community nabo bagerageza kugira ngo bakubaka ubukomere ariko arimo gishigisha ntavura ntabwo Kigali ibemerera ko bazongera guhura ngira ngo muri iriya wikendi nanone bazongera guhurira i Nairobi noneho bapange ibintu byose uko bigomba gukurikirana hanyuma baze batsinsure iyo M23 we kubera ko batari bazi bumvise arimo aratanguranwa batari bazi yohereza abajya kurasa mu Rwanda babona uko agenda yambuka bazasange yayogoje ako karere yarasanzwe rero ngira ngo mumaze iminsi imwe no kuri radiyo itahuka aricyo kibazo cy'Ubuganda yego yarafunguye ni gufungura afunguye se koko nyagufungura Uburundi ntiburafunguka nta bivuga ngira ngo n'imipaka na Kongo urayifunze urumva umuntu ukora ibyo ngibyo abatekereza cyangwa abafite ya nyamaswa nakuriye nako nakubwiye yarari ndumva ariko cyangira ngo umuntu abone ndumva nimubuze kuzabona
urakoze cyane Gerve uko ubisobanura nyine niko bimeze hari nka ministre w'intebe w'ababirigi uri muri Kongo ari kumwe na Rwa Philippe yanashimangiye ko nyine igihugu cy'ubirigi cyiteguye gutanga inkunga ishoboka yose ku gihugu cya Kongo kugira ngo Kongo ibashe guhagarara ku busugire bw'igihugu cyabo bakaba bishimangiye umunsi muri conference de presse na Felix Tshisekedi ashimangira ubufasha bw'ububirigi kugira ngo badefende teritwari ya Kongo cyangwa kugira ngo Kongo ibashe kuba yabona respect igombwa kuri frontiere yabo sinabo wenyine ubivuze kuko hari n'abandi babivuga nayo nabonye urugendo rwa President Felix muri Kongo Brazzaville bisa nkaho n'abandi bakuru b'ibihugu babibona muri ba buryo bamaze kubona yuko hari iyo aggression irimo guturuka ku ruhande rw'u Rwanda Gervais Chondo
ibyo uvuga nibyo rwose niba uriya nibakubwira bati sebu gugu uziyugugira yari aho ngaho bavuga ngo barabanye ibintu bimaze gutuza yagira aho ngaho agakomeza abanyarwanda n'abanyekongo bagatangira bagahahirana bakagenda ibyo basahura bakabisahura cyangwa se bakabikora ku mucyo ariko iyo amazi amaze kurenga inkombe niko bimera buriya abo babirigi ububirigi nibo babivuze kandi bo nabwo bufite ijambo hariya muri neto ndavuga no mu muryango w'umwe bw'iburayi iyo bamwe turakora ibishoboka byose ntabwo ari intuza ari intwaro za gisirikare gusa ntabwo ari byo ashobora no kuza n'ibihano ku rwego rw'ubukungu bishobora kuba byazamo bashobora kuzafasha abo basirikare bavuze bati turashaka ingabo z'umuryango w'ubukungu mu burasirazuba bwa Afurika bakaba ari bo babaha ibyangombwa byose byo kugira ngo bajye kwikiza imbohe bafite ibyo bihugu uribaza kuvuga uti mbaye igitotsi ejo bundi twaraguye tuzanamo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuyizana muri uwo muryango iteratera akabiri ukavuga uti ngiye kugira akadorubayi bagize neza kuko nibura bari bashatse amaboko hariya nibarangiza niba ngombwa bazongera bifashisha SADC Kongo ni mambure wa SADC Uburundi ni amezi igihe kitarenze amezi angahe uzabura imambure wa SADC ntabwo Uburundi uzaburimo noneho uwo mugabo u Rwanda rusigare arakarwa igitotsi muri East African Community igitotsi muri Afurika yo hagati igitotsi muri ibyo bihugu bindi byose binakubwiraga byo muri SADC deja yamaze kugira ashoka muri Mozambique umunsi umwe niba ngombwa kugira ngo bamutsinsure bamuhe isomo azumva ashaje bazabikora atafite urwinyagamuriro rwose ukabyara akabije akomeje kwihugugira yagize igihe cyo gukora ibyo akora bibi ubundi yarageze yarakwiriye kwitwara neza rwose
ariko se ukeka yuko gusa biri inyuma yo gusahura amabuye y'agaciro gusa ubutunzi bwa Kongo kuko ku muntu bireba arebye imyaka 26 harimo ikintu cya suicide wa mugane nk'uko Felix yabimubwiye igihe yavugaga ati uramutse wongeye kugaruka muri Kongo byaba ari suicide kandi bivuga ko yari abikuye naho Kagame yavuga ati ntakene uruhushya rwo gusubira muri Kongo ubwo byari biciye kabiri tuvuga tuti Kongo igiye mu muryango wa East African Community wumva ari intambwe itewe umugabo ari mu nteko ishinga amategeko ati kujya muri Kongo simbisabira uruhushya dufite agahugu gatoya doctrine yacu ni ukujya kurwanira iyo kure perezida Tshisekedi ati byaba ari suicide kugaruka mu gihugu cyanjye ariko urabona ko umugabo arabikora nta ashobora kuba ari ubusazi ahubwo atari n'amabuye y'agaciro wenda
rega ntabwo nibanguye ko ari byo ntabwo ari umuntu muzima ya ntero nyirurwa teye n'abandi bikirize waramwumvise ministre biruta ugatumiza call diplomatique aho kujya kubabwira ibintu bizima babwira abantu bafite bazakira bamufitemo asaba bagende hano bazacogamo n'ibiki ukaza kuvuga uti Kongo ni turasa kandi uzi neza ko ari mu mwarirashe bimwe bajyaga baturitsa za grenade mu mujyi bagashaka abantu babigerekaho ibyo hoze utanga urugero nabwo bajyaga baratsahariye bakajya bashaka inyenderezo kugira ngo bambuke ako kanyaro kavuti kandi dufite ubushobozi bwo kwira twagenda rwose tukajya kwirwana
Christopher Rutundura rero yarabisobanuye nyine ku ijwi rya Amerika avuga ko yagiranye ibiganiro na Vincent Biruta Vincent Biruta akamubwira ati Kagame yarakaye ati tugomba kureplika icyo gikorwa cyo gutera igihugu cya Congo igihugu cy'u Rwanda pardon
yes byose mubwira ako kanyaro kabona ari nabyo yasubiyemo hariya nyine ejo bundi yakira ba ambasaderi muri Kigali kuri diplomatique yose akavuga ati dufite ubushobozi bwo kujya mu turere kwirwanaho tujya muri Congo yari bibwiye n'ibyo nyine Rutundura ariko nibyo nkubwira harimo ubusazi ntabwo ari ibintu bizima rwose
iki kibazo ni ikibazo kimaze gufata intera wa mugani uko warabivuze unavuze uti yaba umuryango wa SADC wagira icyo ukora umuryango wa East African Community wagira icyo ukora urabona ko Perezida Felix aratanga abagabo hari abibaza bati Felix magingo yewe yabashije kugira imbaraga ki kugira ngo yumve yuko ashobora kureba uriya mugabo mu maso akamubwira ati enough is enough urabona abakongomani barimo barigarambya bavuga bati trop ariko hari n'ibanga wenda Felix aba yibitseho nk'uko ubitekereza yo guhangana n'uwo mugabo amubwira ati enough is enough
agomba kuba yifite ibanga agiye ntekereza afite ni diplomasi ikora neza urabona uhere hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ahagaze neza kurusha uko Kagame ahagaze neza rwose kandi nibyo turimo kuvuga nyine byo kugenda ushotorana yagize igihe cyo kugira ngo bamubwire batura umwana mwiza agira igihe cyo kwipendeza igihe cyo kubesha ariko none ubu ngubu ageze igihe cyo kwambara ubusa mu isoko Tshisekedi ashobora kuba afite ibyo atanga kurusha Kagame afite uyu mabuye y'agaciro yashobora gutanga isoko akumvisha abantu ko bashobora kuyacukura bari mu mutekano nta bantu bagombye gupfa bagakorana business n'abo ngabo atagombye gushaka intermediary bitwa Kagame bizajya bibanza kunyura i Kigali nabiha umugisha bibone kujya muri ibyo bihugu bindi bibishaka bimaze iminsi bitsura umubano na Kagame ariko icyo bashaka ari ukugira ngo barambike ibikoha byabo kuri ayo mabuye y'agaciro ya Congo aramutse rero amaze kumvisha ko we bagirana amasezerano aciye mu mucyo akaza bagakora business batagombye gushaka intermediary ni ibintu rwose bakumva yego wavuga uti wenda ntabwo baramuha imbunda zihagije cyangwa se bamuhe n'ibindi bikoresho bya gisirikare bihagije n'abasirikare kujya kwa traininga bagira bati ariko ni ibintu bishoboka kuko hagati aho ngaho n'igihe abaforoma nk'ibi bashotoye bariya abasirikare ba Tanzania babonye ko muri iryo tangazo ryo bavuga hari batatu iyo M23 yarashe ndetse yaranakomereka cyane ubwo se Tanzania irimo irakoma mu mashyi irimo iravuga ngo abo bantu ntacyo biyibwira niba bazi aho bakomoka niba bazi ibipangwa byose kugira ngo bikize mu mutwe wa 23 ari mu 23 ni ukuvuga ngo barimo arikiza uwihishe inyuma yayo ye ndumva nk'iriya disikuru ya minisitiri w'intebe w'umubirigi kandi bo ufite n'abo bavuga nagene bagenzi be bo mu burayi nk'abantu bakoreje kiriya gihugu agerageza ngo batsure umubano barimo bari deplasa ngo barebe ko babonagura bagerageza kwibuka amateka mabi bagize muri Congo kugira ngo vraiment babagire icyizere none undi aragenda akajya kubavangira ntabwo bizakunda niba hari n'ibyo atari yabona adafite none ahangaha ubibona byamworohera kuko baravuga bati uriya mugabo arakabije
ndagira ngo turebe ku by'inama ya Commonwealth iteraniye izateranira mu Rwanda mu minsi iri imbere hari ikiganiro nakurikiye nizera ko nawe wakurikiye cyavugaga kuri ku Rwanda no kuri Commonwealth cyabereye mu Bwongereza muri Institute ya Commonwealth Studies kira kiganiro nyuma yaho kirangira ibwo numvise ko cyangwa narebye ngasanga hari abazungu batagira isoni mu kuba abakozi ba Kagame bamuvugira rwose cyaba namukorera ku mugaragaro kuruta n'abanyarwanda. Wakiriye ute kira kiganiro cyarimo Mikela Ronge kirimo Professor Philippe ndetse na Andrew Micho Gervais Chondo?
Biriya bintu biteye agahinda, naragikurikiye nanjye, naragikurikiye cyose en direct, na nyuma nongeye gusubiramo kuko harimo bimwe byagiye binshika kubera impamvu zimizi, ariko naragikurikiye cyose. Biriya nibyo byishe Afurika, biriya nibyo byatumye uriya mugabo arimara, ndavuga Perezida Paul Kagame. Hari dufitemo abantu uriya witwa ngo ni Philippe Clark, uriya ushaka kuvuga ni umushakashatsi, ni umuntu uzi ibintu, wavuga uti ntataniye na Tom Ndahiro, cyangwa se wavuga uti nibyo Tom Ndahiro yandika bagatraduza akagenda ukamanywa na polisi. Uriya Andrew Micho wavuga uti ni Bizimana ku gahuru, ukavana hano amazina ukavuga uti dore ntihuza n'ingofero mwambaye ntabwo ari izanyu, ni mwemere mujye mwitwa Bizimana Jean Damascene cyangwa se Tom Ndahiro. Serge uriya mugore Mikela Ronge yakoze ibishoboka byose nubwo yari afite abantu bamurusha umubare bahagaze yabatesheje umutwe. Nahoze mbona ukuntu uriya Filo yigaraguraga ukavuga uti umuntu nta kigenda, ikintu kitashobora kumvikana kandi bigaragara, bo bakashaka kugira ngo babisobanure mu magambo nyine yabariya bagabo navuze bombi basanga ugasanga ba FPR kurusha FPR. Byanyibukije ibintu byose Ubwongereza bugenda bwirengagiza bubireba, n'abayobozi babo babireba bagaceceka ukavuga uti naho abanyarwanda bari amabuye. Baravuga ibibazo bya demokarasi, abantu bakavuga ngo birahari bakajya kubwira ngo nubwo yatowe afite amajwi hafi 100%, ngo ntacyo bitwaye ngo uriko kureba abantu bavuga. Baravuga uburenganzira bwa muntu bagafunga amaso, baravuga ibyerekeye umutekano, amahoro n'umutekano mpuzamahanga bagafunga ibiri arimo gukora muri Congo. Cogamira iri bube akabikora hariya babireba babizi babishaka. Sinire mvuga ibyo kujya kwirengagiza abantu batikiriye hariya baduvuga kugira ngo ntacyo bivuze. Baravuga biriya ubwigenge bw'itangazamakuru, bisanzure mu bitekerezo n'itangazamakuru, bakirengagiza yuko BBC gahuza yafunze mu Rwanda ari iyabo y'Abongereza, ugacicika ukavuga uti ibyo ngibyo igihe nta kibuze. Sinirire mvuga n'ibindi binyamakuru byose bakabivuga. Turavuga ibintu byo izo ndangagaciro zayo zose, mbese tuvuge za Commonwealth, harimo ibyerekeye igihugu kigendera ku mategeko, gutandukanya inzego z'ubutegetsi, ibyo ntabwo bavuga ngo hari asambure, hari inteko ishinga amategeko, hari ubutabera, hari ubucamanza, hari n'urwego rwa guverinoma. Ibyo byose barabibona barabizi, bakakubwira uburinganire bw'abagabo n'abagore. Harimo batangiye kuvuga ati birakabije wa mugani nuko ari ya mawuwa abazana aho ngaho, akavuga ati nibo banteza ibibazo bikeya, ahubwo harimo no gutsinda gutsikamira abagabo nyine, kubera ko wenda baramutse baretse ngo nibatore neza ubona bisanzuye kubyo bitazabaho ubwabyo deja ari bibi. Uvuga ibintu by'urubyiruko, urubyiruko bamwe bakaruka buruse abandi ntibarubone, bamwe bakajya kwiga abandi bakabura amafaranga bakajya guhinga nabo ntibabone ibyo bahinga. Izo ndangagaciro zose z'uko zakabaye za Commonwealth bakazirengagiza, bo bakaza kuza kuzitera urashi biravuga iki biravuga ko bari barahembwa iyo umuntu akubwiye ngo ngenda mu Rwanda ngo n'ejo bundi hashira icyumweru narindishe bagenda bajya gufata amabwiriza mashya bagenda bajya gufata inshingano nshya bagenda bajya kwishyuza ayo babonye kuko bari abantu barahembwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubikora ku buryo bwa ngorona ni abanyabwenge nta bindi ntabwo ari byo rwose amafaranga ya relation publique ikiba gihugu gitanga yararenganye kandi ntagira ingano ushobora gusubira inyuma ukajya nubwo ari bariya barimo kuvuga uribuka Tony Blair aho ukuntu yagacishijeho agenda muri izo ndege ze ari umwe mu bajyanama bakomeye cyane muri kwa Kagame ndetse nayo adatanze hano none aha ngaha bakavuga bati hari Karenzi wafashe wawe naze naho butumye agiyeho nayo tumuha akazi ibyo byose rero niyo batamuhembye directement ngo muri izo kontrazi cyangwa se bakavuga ngo bashyizeho imishinga yo guteza imbere n'imishinga yo kusaruza amafaranga hariya bakajya guhurira nayo i Kigali ngo bagiye gufasha abaturage igikurikiraho ni iki ni uko bagenda se no kubwira bakazana mukorogo nka ziriya nabonye zirengagiza ibyo bintu byose
ariko ukiraho kuri Professeri Philippe Clark biragaragara ko ni umwarimu muri politique internationale specialisation ye niyo kuri conflict y'u Rwanda post conflict issues birimo ubutabera birimo reconciliation bakavuga ko inkiko za gacaca conflict resolution nk'aya specialisation yawe urumva nibyo bintu ngo afitemo ubumenyi n'uburambe kwandika ibitabo kuri gacaca n'ibindi byose urumva ni produit ya system
urabivumbuye nibyo ndimo kukubwira wagira ngo ni bya bindi ni bwa bushakashatsi bwa Tomo ni bwa bushakashatsi bwa Bizimana bagenda bakavuga ngo babishyize mu Cyongereza bipfira heshi bipfira rimwe na rimwe hari ubwo ariko sinshobora kubabara mu buryo ngo niko bimeze babigira babizi umunyamahanga agera muri kiriya gihugu n'ufite ubushake bwo kugira ngo ajye gushaka gukora ubushakashatsi bw'edabo bakamubuza kugira aho ajya atafite uwo bajyanye nawe uriya arakubwira ngo yahuye n'umuntu wakoze jenoside ikikubwira ko ari we niki ko bagenda bafite abantu bateguye kandi ko adashobora kuba yagenda yigenga hariya mu muriki ngo ntahagarane na kanaka baganire nawe umuhagaze iruhande iyo ntibishoboka
harya ngo uwo muntu yamubwiye ko yagize amahirwe nabo bayintegre muri sisiteme
ntiyarabiriya
bikora
wewe
yaranabeshye kandi itegeko ry'u Rwanda rivuga ko umuntu ufunze amezi atandatu adashobora kujya mu nzego izo arizo zose kandi we twumvise ko uriya muntu ari intege muri sisiteme
nibyo ndimo kukubwira ko umuhungu yaragiye gushaka bateguye abantu ndetse n'ubutaha ukazagutira ngiye kumubaza uko bimeze niyo ajya kuvugana n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane bari kuza ari abantu bateguje ntabwo ashobora kujya kubaza abantu nk'abo ngabo bandi bagize barangiza ukavuga uti nabivumbuye ukaza ukavuga ngo urakubiriye ibitabo ukubiriye umucafu watoraga mu muhanda ibinyoma bakubeshye ukabimira ubuntu butayunguye utanatapfunye
ikindi nabonye urabona yuko bazu Mikela Longe kandi ntabwo bari komfortable yo kuba bicaranye nawe urabona yuko bahita babona yuko atemera ibyo bakora ahubwo bamurwanya bavuga bati hari indi agenda ufite nawe ubogamiye wenda ku bantu bari muri diaspora ibyo kumva ko Mikela Longe akwandika igitabo nka kiriya cyangwa aza amabi ya Leta y'u Rwanda ntabwo babikoze
reka da nakubwiye yuko iyo bajya guhimana no kujya kubeshya ni ibintu byinshi bavuga ngo kugenda mu Rwanda niho zaba ufite amakuru yose ipfa kujya kuri terengo nibwo uzabyumva si byo nakubwiye ko ujyayo bakagushaka bakugendaho Therese twigeze kuvuga urugero wenda ni uko ntandukiriye urugero twavugaga by'abantu kugira ngo berekane yuko ari abahanga ari abantu mu by'umutekano ukagenda wowe umunyamahanga uturutse hari utiye gutembera mu isoko umuhungu agaturuka inyuma akagushikuza isakoshi akagenda yirukanga asigara utakaburira ugira ute kandi abamwohereje barimo barakureba baramucungira aho hafi bakaza bati bigenze bite ati baranyibye agasakoshi kanjye karimo pasiporo karimo amafaranga na guce ati abo turabashakira kutababura utuye uri muri hoteli ati ni igihe rwose tuzi hano iki gihugu n'icyo gifite umutekano uhagije turabafata hashira igice cy'isaha cyangwa intuza bakaguhamagara bati ni we kanangura ati turaje tukuzanire bya bintuza byawe turabafashe bakaguhereza agasakoshi kawe ukabara ibintu ugasanga byose biruzuye iyo uvuye muri kiriya gihugu ugenda uvuga yuko nta handi haba umutekano hose kandi ndavuga muri Afurika nta handi urabona abantu tureze efikase n'igipolisi kimeze neza aribo babaye umunsi aribo bakwibye aribo babikugaruriye uzagende ubaririmba nibyo rero nabyo byabo ntabwo ushobora kuvuga ko abantu ari abasazi n'ibintu byabereye iwanyu uribuka igihe cya ba Musonera na ba Rone Mugenzi hari inzego z'umutekano zabo bibera ku butaka bwabo ntabwo ushobora kuba yabisubiramo ngo none uko abona amakuru ava muri diaspora amakuru menshi ava iwanyu mu nzego zanyu z'umutekano n'ahandi
no biteye ikibazo kubona wa mugani singiye gushimangira ibyo muri icyo aba yavuze ngo ni utuzungu nyine utuzungu natwo tuba tugomba kujya kuri payroll kugira ngo twishyure urwe kuko biteye impungenge kumva ukuntu wavuga sisiteme y'u Rwanda kuruta abanyarwanda ushimangira ko ibintu bigenda neza ko bikora ko uburenganzira bwa muntu buhari ko iyo demokarasi ihari amatora wari ugikomojeho nyine 99% bati ni demokarasi nyine biteye ubwoba sinzi wenda niba hari n'ibisobanuro bihagije wabitangaho Gervais Condo ndagira ngo rero dusoze niba
utari wakivaho icyo kintu reka ifurazi imwe uriya mudamu Mikira Rongo niyubahwe
rwose
bamuteraniyeho aranga arabakubita arabadestabiliza bagenda babyina hirya no hino barushije ubwinshi ariko ibitekerezo bye ngira ngo byari inyundo kuri bo
ndagira ngo ushimire rero umwanya uduhaye muri kino kiganiro kikuperekera ku bibazo bya diplomasi kuko abakunzi baraditsa kuba bandika bimwe kandi ugerageje no kubisubiza ubwo tuzagaruka mu bindi bwa bitaha mu kiganiro cy'ubuyobozi n'ibidukundira mu minsi ya vuba nkaba ngira ngo rero utange ubutumwa busoza mu kiganiro cyacu cy'umugoroba ngira ngo ngushimire kuba rwose ubashe kubana natwe ijambo ni ryanyu
urakoze Serge ubutumwa ni bwa bundi ntabwo buhinduka cyane cyane ndashaka kuvuga umbwira abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abanyarwanda muri rusange ariko hagati aho harimo n'abafatanyabikorwa tukavuga ko nta mpamvu zo gucika intege akarengane nk'aka ngaka niko katwereka ko dufite impamvu zumvikana zo kukarwanya zo gushyiramo imbaraga kugira ngo abanyarwanda bave kuri ako kagambane bakorerwa n'ubutegetsi buhari bakoresheje amafaranga yakagize icyamarira abanyarwanda hanyuma bagasigara bicisaze mu jisho amafaranga yaraguye mu bintu nka birije serije nuko tuba twafite umwanya uhagije bari kuvuga nk'ibintu bamaze iminsi bavuga birabya bacika cumu atangajwe no kubona nyuma y'uko izo mfashanyo zigenda zigabanuka abaturage bavuga bo muri ntuza mu karere ka Musanze aribo barimo kujya guteranya amafaranga yo kujya gufasha abacitse ku icumu batagira amazi batagira umuriro rero ubundi bari bateranyije miliyoni eshatu z'amanyarwanda ni amafaranga atageze ku bihumbi bitatu amadolari ibihumbi bitatu
nubwo warimo gusoza ikivuga ku karengane nawe ndeba abantu ngo bafunze kugira ngo batishyuze amafaranga hariya mu Kinigi uribuka iriya centre ya Diane Fonte Nyiramacibiri urabona uyu munyamerika degeneres arimo arayitaha ariko abayubatse bafungiranywe kugira ngo batajya kwigaragambya bishyuza byahoze binyibutsa n'abubatse Kigali Convention Center bitaga kwa Pilato uravuga iti inzu ni nziza rwose ariko abayubatse bakoresheje kuburetwa ntabwo bigeze bishyurwa amafaranga yabo warubikomojeho rero hariya mu Kinigi agahinda ni kenshi degeneres ari hariya arataha iriya centre ya Nyiramacibiri yakoreye fundraising ni nziza kandi ni byiza cyane ariko abubatse iyo centre ntibishyuwe ahubwo bajya kubafungirana kugira ngo batigaragambye imbere ye mu kuza kutaha iriya nyubako
birababaje nibyo twanzure nashaka kuvuga nyine ko urabona amafaranga yo kugira ngo bagende bamutere iyo mukorogo aho kugira ngo akore ibindi bikorwa bifasha abaturage akajya muri ibyo bituma ajya kwipendeza ngo afite ibyo yakoze ntabwo rero bikwiriye guca abantu intege, bikwiriye kuvamo ahubwo imbaraga nyinshi zo kugira ngo abantu barwanye buriya butegetsi, hanyuma abanyarwanda bagire amahoro, bagire ituze, babane n'abaturanyi, bahahirane nk'uko byahoze buriya butegetsi butaraza ngo uduteranye n'abaturanyi, uduteranye na Congo, uduteranye n'Abaganda, uduteranye na Burundi na Tanzania, nabwo burya ntabwo biba ari Gloria. Ni byiza rero ko twese tubizirikana, tugahaguruka, tukagerageza gushyigikira buriya butegetsi. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Gervais Tondo ku mwanya muduhaye, nkaba ngushimiye rero ku kiganiro cyiza duhaye. Reka dushimire abaduteze amatwi bose, ku bagiye kuryama nababwira n'ijoro ryiza, aho mugiye kuryama, aho bukeye itondo cyiza. Gervais Tondo nawe ubutaha kuri aditahuka.
Kagira Imana.
Namwe.
Birandeba nawe birakureba, twese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu.
Yego, nibyo koko abari